housenambier.com.
Derikiza El Acute Savage
Deyo
Star Tu open photo, yeah. Yeah, eh.
Gotcha. Please na papa ta baby mandi osayenda. Na kulila kwanga ni kwesa na malenda. Ukanisia wazoya mbaguniseka. Give me last chance ya pana konzeka. Osalila teka jam tima pants. Come on, restaurant another chance. Nizi vanezeri ule nesinikana, yeah. Manja buwela hapa ni kuuze vina. Nizi vama ule takotesana. Manja hiyo yako ichi takutekana. Inapombeka monga nisha wachalimbana. Fosi ya nanaiwe baby nenakana. Ukanisia life yanga izaluvana. Weza mumu tima buwela tisunge na wana. Jine mtu ninga pange mistake. Baziko nobody's perfect.
Olo ufuno piamo, ufuno yenda. Nizambo guyewa.
Baby nzako yewa, how miss you.
Ona ufuno piamo, ufuno yenda, zambo kuyewa.
Muliwe wana sanga mwechitelewe. Emo baby na chetekela ala dati ushefi.
Sungani sienika.
Muliwe wana sanga mwechitelewe. Emo baby na chetekela ala dati ushefi.
Sungani sienika.
Yes, baby, nakusie right. Before then, you were Mr. Right. Apa manje, baby, muna shinja. Ukali wano, uchito shila jinja. Apa manje, lekae ni ulule. Wamuna vanga, mwachila mwule. Panyumba, uma bwela she usiku. My husband, you are blue. Bose tizi wakuti mkona kuitwina. Kanshi sitizi wakuti muna kasha queen. Nima mchitia mbonse wa muna vanga. Batibo chitafanu inefanikanga. Let me just go back kwa mama. Mathe ndika fika inenukuninama. Mka fora sisi oneka na drama. Cute savage.
Olo ufuno piamo, ufuno yenda. Nizambo kuyewa. Olo ufuno piamo, ufuno yenda, zambo kuyewa.
Muliwe wana sanga mwechitelewe. Emo baby na chetekela ala dati ushefi.
Sungani sienika.
Muliwe wana sanga mwechitelewe. Emo baby na chetekela ala dati ushefi.
Sungani sienika.
V6. So baby muka ni za chani pari ine. Nipe mpasoli niziva ati wala kwa ndine.
Awe nalema nawe mafake pine. Jonsa si umaga nzapo pari ine.
Kukusunga mwishe sinisa kangiwa, no. Promise you nza kusunga checha iwa, yeah.
Ni kudala muna kamba muza shinja. Batiboshi tafano si muza kashinja.
Noti wakazi kuna mapali vene Dorothy, no. Vela kuno vene ni kuhusa ndiye truth.
Nko kambako nisina ushaka fight. Muni menya na maboto na manaifu.
Take it all, leave it ni makuyewa. Kamba foi papa iwe nishina kolewa.
Fosi vae mwevo inenaenda. Tiseba ntutuzi kumana
kuenda. Olo ufuno piamo, ufuno yenda. Nizambo kuyewa. Olo ufuno piamo, ufuno yenda. Zambo kuyewa.
Muliwe wana sanga mwechintelewe. Emo baby na chetekela ala dati ushefi.
Sungani sienika.
Muliwe wana sanga mwechintelewe. Emo baby na chetekela ala dati ushefi.
Sungani sienika.
It's the Usta Marvin on the beat. Wow. Sorry. It's high levels music.
Download music at denhousenambier.com.